Chameleon.
Siku nyingi na kuona lakini nipe tu nafasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kama melewa kileo. Nikilala usingizi sipati na kuona kwenye video.
Stack via video na kuomba tifanye leo. Niambie basi ndio ama nilie kama siho. Oh.
Kama unipendi baby niambie niondoke basi. Amua leo sio kesho.
If you don't love me, tell me that it's a love.
Wagala nyona yegwe chichi
salao.
Niko chacha mponya siki salao.
Tete wengu wa fobo titi
salao.
Sali za nyone chipini
salao.
Finger yako chiswa techiki
salao.
Nacho umba ni pili siki
salao.
Kenewe, hiyo gela lero. Bantate wanjaga la kumoyo. Hivyange vyo kete vyo joso. Kuchupa nywera kumwendo. Kumukwano ni napofolo. Kuzanyisa mtima pichi kumweso. Mtima kunte koto nyambe. Kama baby alia sasa kabiri nkose. Mbulo tulo mkwane chama zimangose. Chobanga munu miupuno kunyumiru amuli. Uno mkwano mkudu kama nyokose sobi. Pama penzi mkwano switi chiri bubi. Amuwa baby, tugende pendi. Kama hawana adama, bambi topanga wendi.
Supu nina moto, kulia na kushoto. Oza masiki toko, jote mjote mboko.
When you do love me, talk to me my girl.
Talk to me.
Say something, baby, that I'll watch you come on, say, baby, oh. Sula wubi wabute buchanezi nzenge kongolo. Kotambulira mupango, linganga chuo jolo.
Singane funya funya nge
kongolo. Bina love you ngo uruwe
kongolo.
Simanye kufana ni
kongolo.
Chovone tololo zange
kongolo. Oh, you don't want me to go,
go, go.
And you don't open your door. Chawama vongo
go, go, go.
Okule womu yango go. She's a pretty girl. She don't want me love. And she doesn't want me good.
My baby city city
salao.
If you don't love me, tell me that
salao.
Kwa gala nyona yegwe chichi
salao.
Yuko chacha mponya siki
salao.
Enke wengu wa fobo titi
salao.
Osali za nyone chibiri
salao.
Finger yako chiswa techiki
salao.
Nacho umba ni pili siki
salao.
Bambinde sinka la mata. Uli wota wa wendi. Maga, komu kalwa gani, jaya mata. Siti ndusu kula luka, Maga, siti ndusu kula luka. Komu kalwa gani, jaya mata. La finesi kala mata. Supu nina moto, kulia na kushoto. Uza mwasi kitoko, chote mjote mboko.